Sports Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba elzumai kumbela chai yani walete walete. Eti nacheza mkomboti wa chawidu na unu analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza mayai ni kama mwidu na jichezi ya karata nyole kozi la kikongo. Homie with sana paga wachanganywa anafuni changa ni ya undo. Hata sina la kufanya anavuni changa ni ya undo. Badi badi badi
zote umundani na wapigia kelele nisamee majirani. Tumezibwa ukuta ndani raro budani na hindo bose na leo yuko na miecha. Oh baby nifanya ni mchanganye changanye dula au niwe kivurande ni kupeza don masha churaa.